siva neng pii soba a zeezi kii kũumda pik zugu a zeezi maana tʋʋm wʋsgo sẽn yaa bõn-bãn wʋsgo sẽn wilgdi tɩ bãmb sɩd yaa wẽnnaam birib la la bõn-kãng kɩtame tɩ zuɩf rãmbã na n namba sũyã fãa puug ne bãmba dẽ bãmb yãka yam n dat n koɛɛ zeezi dẽ a zeezi yeela b zo rãmbã sẽn yaa bãmb karen-biisã yaa a de wakat n wa tɩ tɩ mam na n ki la mam kũumã poore m loogr zugẽ la m na n yaool n tʋm sɩɩr-sõngo tɩ b wa sõng yãmba ad rãng yaa sore a zeezi sẽn na n tũun tõog n kɩte tɩ ninsaalbã raoopa pagba fãa tõog n wa wẽnnaam nengẽ a zeezi karen-biisã sʋka ned a yembr yʋʋr sẽn boond t'a zidaase zãmba a zeezi bala yẽ kẽng n tɩ koosa a zeezi ne zɩf rãmbã la zɩf rãmbã kãsem dãmb tʋma sodaase tɩ b wa n na n yõk a zeezi la b sẽn wa n na n yõk a zeezi wã a piɛɛd ne a tuud n taasã fãa zoeeme la zɩf rãmbã rĩm dãmbã sẽn get a buudã koob yella mikame t'a zeezi ka tol n maan bũmb sẽn zemã tɩ yõk n tɩ kue la sã n ne neb a taabã ayo ne bãmb yẽ yaa kɛlẽng bala kaa yã ra pika zugu kaa yã ra pika zugu tɩ yaa kaasg bala woto ninsaalbã yõka wẽnnaam biribl yenna sẽn ka tar yell la sẽn ka tol n maan yel-beedã n ku b rag n yõga wagda a yiibu sẽn dag yaa fãadb meng-menga n kara pigsã zugu tɩ rẽnda yaa b tʋʋmã yaoodo la sã n ne tõnd zu-soabã zi-kirist kũumã yaa sẽn na yɩla n dee tõnd zĩiga tɩ tõnd paamd yel-wẽnã sugri